tunula mu mirror yo mulimu ekifaananyi ekyakabi eky'omusajja akwagala simanyika ky'oba nkugambe ki gy'oli omanyi ndi mulimba bakulimbye nnyo ekitakusaanira oli mulungi nnyonnyo kituufu wasuka amazima togwana kujogebwa zimanya abasajja bangi boolabye bakuwa ebirungi bingi naye nze musajja akwagala kulayirira mukwano siri kuleka kwagala kufa siri kulumya kubanga bw'omukazi yenna amazima busaani kitiibwa nagwayagala tamutuntuza ebanga yenambemu kuba ye mubeza kuma amazima tagwana kujogebwa oli mulungi nnyonnyo kituufu wasuka amazima togwana kujogebwa no zemanya abasajja bangi boolabye bakuwa ebirungi bingi naye nze musajja akwagala kulayirira mukwano siri kuleka kwagala kufa siri kulumya kubanga a man wanna start a family oh amazima kolentia baby kuwechi kulagenti nza kwa gala kwano siri kuleka kagala kufa siri kulumya kubanga zemanya abasajja bangi boolabye bakuwa ebirungi bingi naye nze musajja akwagala kulayirira mukwano siri kuleka kagala kufa siri kulumya kubanga yeah.